to man to wadal bilau she maru beega manga banya man to wadal bilau she maru beega manga banya.